tropics booming when some money.
Im Erunga Tendowni Shodaimo Kuzenda Bozini Noti Baudai Do Tendowni Shodaimo Kuzenda Bozini Noti Baudai Do Kulida Eva Mchekela
Kulida
Tegi Afugazi Kunama
Kulida
Kulida Eva Mchekela
Kulida
Kunama Kunama Kunama.
Hey, one of Ningini Kufa baby kuba ya body wikidi. One of Ningini Yo body jolly ninyo mamu chikini.
A baby uwa mwaka watu kaba bimbi. A baby bigulo tuwina tuwa warunji. A baby wani kemikono nati wendi. A baby nawe, a baby tambo zaka tambi.
Baby ngo ize, era tonta. Bezi baboko, kuba tonta. Bali bali kabo, na batata. Ola bankaba, malagaja.
Uyo bendoni, showtime. Kuzina uzinyi baby bend low for me.
Uyo
bendoni, showtime. Kuzina uzinyi baby kuono for me.
Bend down, short time. Kuzina uzinyi nati bao dai do. Dai dao do, bali dao do. Numala kweno ndeka wa wapira idu.
Ulida, ulida eva mchekela.
Ulida,
tegi ya fugazi kunama.
Ulida,
ulida eva mchekela.
Ulida,
kunama, kunama, kunama.
Baby ngo nize, era tonta. Bezi ba boko, uba tonta. Bali bali kabo, na batata. Ola ba kaba, malagata. Tuchina ba o, badika ba do. Jagala tulabi senga babi na jago. Pebinze champido, na yuteme wafido. Uma, toli namba tu.
A baby tewa matira, tuna matira. Wuna kubo musumali tewa uira. Obaka togu uira, zengu uira. Nambira baya ye wange jewa taita.
Hey, wana ningini kufa baby kuba ya body wikidi.
Ulida,
wana
ulida eva mchekela.
Ulida,
your body jolly na nyumba mchekela.
Ulida, ulida eva mchekela.
Ulida,